dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twifuje ko twaha ijambo umunyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana ukorera mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda no mu gace k'uburasirazuba ka Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
Ingingo ya 8 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 ivugurura ururimi rw'igihugu n'indimi zemewe mu butegetsi Iyi ngingo ivuga ko ururimi rw'igihugu ari Ikinyarwanda naho indimi zemewe mu butegetsi ni Ikinyarwanda Icyongereza n'Igifaransa Iyi ngingo ikomeza ivuga ko itegeko ngenga rishobora kongera cyangwa kugabanya indimi zemewe mu butegetsi ari nabyo byakozwe mu mwaka ushize maze igiswe ricyongerwa mu ndimi zemewe n'ubutegetsi rwiyongera ku Kinyarwanda Icyongereza n'Igifaransa mu kugena umwanya indimi zemewe zihabwa mu gukoreshwa ingingo ya 8 y'itegeko nshinga ivuga ko inyandiko z'ubutegetsi zishobora kuba mu rurimi rumwe cyangwa ebyiri cyangwa zose mu zemewe mu butegetsi mu kiganiro dusangira ijambo cy'uno munsi murumva icyo abakurikiranira hafi imikoreshereze y'ikinyarwanda bavuga ku mwanya gihabwa mu butegetsi mu burezi no mu miryango ibikibangamiye n'ibikwiye gukosorwa ngo ikinyarwanda gisigasirwe uko bikwiye murumva niki inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ku bikorwa mu kurengera no kurinda ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no kugikungahaza mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhahirane n'ibindi nitwa Claude Ganza munyamagana iyi ni vidiyo y'Amerika hagati y'umwaka w'2002 n'2003 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi n'umuco UNESCO ryifashishije abahanga mu iyigandimi ngo berekane uburyo bufatika bwapimirwaho ubuzima cyangwa icyizere cyo gusagamba k'ururimi UNESCO yari igamije gufasha ibihugu gushyiraho politike kumenya ibikenewe n'ingamba byafata mu kurengera indimi zabyo zimwe mu ngingo abahanga mu iyigandimi bahaye UNESCO zirimo kumenya umubare nyawo w'abavuga ururimi ijanisha ry'abaruvuga mu baturage b'igihugu cyose uburyo ururimi rukoreshwa mu nzego bwite za leta no muzigenga agaciro abaturage baho ururimi rwabo bwite guhererekanya ururimi mu masekuruza abato bakarurahura ku bakuru umwanya ururimi ruhabwa mu butegetsi politiki y'ururimi kugira imfashanyigisho zihagije mu kurwigisha n'ibindi reka twinjirane mu kiganiro neza n'umwe mu bamaze igihe bakora ubushakashatsi ku rurimi umuco n'amateka by'abanyarwanda Ntwari John Williams aratangira agaruka ku mwanya ururimi rw'ikinyarwanda ruhabwa mu buzima rusange bw'igihugu kimwe nababona bacyono na kurusha abandi mu gihugu
icyo navuga nuko mu bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda ruri hasi cyane mu mikoreshereze kuba rukoreshwa se kuba ruvugwa n'uburyo bwitaweho muri rusange biri hasi cyane kandi mu nzego zose ubundi ururimi rujya kwangirika navuga ko muri ino myaka ya vuba inzego zageze zirwangiza nenye hari cyane cyane abahanzi bazana amagambo mashya atabaho yaba yari mashenda mu buryo bwo kuba bayahanze ariko usanga bafite uruvangitirane rw'indimi n'amagambo basiga banitirira ngo nayo mu muhanda ugasanga ayo magambo bakoresha urubyiruko rurayafashe abana n'abandi bantu benshi bagendeyeho bitewe no kuvangura umuntu n'icyitegererezo tumufatiraho urugero bicyo n'ibyavuze bya irizuma cyangwa apfuye bakayikurikirana abakabiri bakunze kwangiza ururimi n'abanyamadini babivuga uko bashaka ngo bagiye bumwuka kumva ngo ahari ishimwe bakavuga ngo namashimwe ahari umuzimu bakamwita imizimu abakabaye abazimu imizimu ibyo byose madina zana bitewe nuko ntibitaye ku mivugirwe y'ururimi ahubwo bakavuga ngo bari mu mwuka bakavuga ibyo bashaka nabo bafite benshi bakurikira haba mu rusengero haba mu kubafataho icyitegererezo mu kubafataho abantu b'umwuka bayobora mu by'Imana mu by'imyemerere bafite benshi babibya mu kwangiza ururimi aba gatatu bangiza ururimi n'abanyamakuru bangiza ururimi cyane mu rwego rwo kuba batarwitaho mu rwego rwo kwiganana mu rwego rwo gushaka icyo nakwita ngo no kugera kubishya muri ku guhangahanga buri wese ahimba ibye ugasanga bangiza ururimi kenshi baravuga mu buryo bupfuye kubera ko radio televiziyo n'ibindi nyamakuru bikurikiranwa na benshi nabyo bigira uruhare mu kuroga benshi mu kwakira ururimi rutarirwa icyiciro cya kane n'abayobozi abayobozi bakagombye kuba intangarugero mu gufasha ururimi mu kurusigasira mu kurukomeza mu gutuma rubaho ariko bararwangiza cyane mu ruvangitirane rw'indimi mu kwanga kwigikirwa cyangwa se kwanga kukinoza kubera ko bo bava mu kinyezi no kubutumwa butambuka ye no kuba gikoreshwa gakeye nyuma y'ibyo gicuro binavuze byo byangiza uri hano mu Rwanda umwanya ruhabwa wo kugira ngo ruzanze mu kene muto cyane
ministeri ifite umuco mu nshingano ntabwo yatuboneye umwanya ngo tuganire nubwo twari twabigisabye cyakora twabonye bamwe mu bayobora inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco halke mu magambo ahinye Umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Bwana Vuningoma James aragaruka kuri bimwe mu bimaze gukorwa mu kuzahura ururimi rw'Ikinyarwanda no kurusubiza mu mwanya mwiza.
Gereke Ikinyarwanda nta Kinyarwanda cyagiye nta kizajya kizahoraho kuko bene cyo barahari bagenda bakurana mu bihe gusa, ariko icyangombwa nuko buri wese afite inshingano zo guhora dushishikarizwa kurinda no guteza imbere Ikinyarwanda. Ibyagizweho ni byinshi ariko kandi n'ibisigaye ni byinshi. Cya mbere, habanje kwitabwaho gukora ubushakashatsi ku buryo imyandikire y'Ikinyarwanda yashyirwa ku murongo, Abanyarwanda ibyo bavuze akaba ari byo bandika ntibabusanye. Ibyo rero byarakozwe bishingiye ku mabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda. Hakozwe ikibonezamvugo ko ifite amabwiriza nk'ayo, kiraho n'ikibonezamvugo kugira ngo abazifashisha aya mabwiriza bajye bamenya ko bafite n'izindi mfashanyigisho. Ubwo ni nkoranya ziziyongeraho. Ibyo twakoze rero bindi nuko kuvugurura Ikinyarwanda biri kuri gahunda zitandukanye. Ushobora kuba mwarakurikiranye cyangwa munakurikirana gahunda za Ntibavuga Bavuga kuri televiziyo y'u Rwanda na radio Rwanda, yewe n'ahandi bagenda babisaba, tukaba tubivoma mu gitabo cya Ntibavuga Bavuga, kandi n'abanyarwanda bakagenda baduha n'andi magambo n'amuganyu nk'abanyamakuru. Ubwo byagiye mu mashuri yose batangiye gukoresha aya mabwiriza ko Ikinyarwanda ubu gifite amasaha 7 mu cyumweru. Kera byari bifite amasaha 2 gusa kuva hasi kugeza hejuru mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye. Noneho byagera muri kaminuza akaba ari abafite ubumenyi bwihariye bariya bazakurikirana Ikinyarwanda, ariko ubu byarahindutse kandi barabikurikiza. Ubu ngubu turabizi
mu bigo twasuye, hari aho twagiye tugera bakatubwira ko biga amasaha 2 yonyine mu cyumweru ururimi rw'Ikinyarwanda.
Niba bariho babikora ntabwo bari binjira muri gahunda, kuko gahunda yo irahari. Noneho rero aho bitari byakorwa bakabakangurira kubikora ko ni gahunda y'igihugu, ntabwo ari ishuri rimwe ryabikora ngo bandi be kubikora. Dushingiye no ku mabwiriza ya ministre agenga imikoreshereze y'indimi mu Rwanda agiye gusohoka, ibyo bintu byose byagiye byitabwaho kugira ngo izi ndimi uko ari enye, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili byitabweho uburyo bukwiriye kandi bungana. Urumva ko rero ibintu biriho mu mirongo migari, nibyo ngibyo twakoze.
Ntwari John Williams asanga umuvuduko w'abangiza ururimi rw'Ikinyarwanda uri hejuru kuruta inzego zishinzwe kuruzanzamura zikoreraho, hakaba n'iby'ingenzi byirengagizwa ahubwo imbaraga zigashyirwa mu bitari ngombwa.
Nubwo hari inzego zifite mu nshingano kuba zazaza ururimi ntacyo zikora, hark intego n'umuco nta magambo mashya ihanga cyakorishyiraho ibyo yita Ntibavuga Bavuga, ariko ugasanga sa magambo igaragaza ko ari mashya njye muri mwe nangu yigisha Abanyarwanda. Nubwo hari umwanya mwiza wo kuba Abanyarwanda bakwiga amagambo mashya, iyi intego y'ururimi n'umuco nyarwanda yaduhangiye, ahubwo usanga Ntibavuga Bavuga ikora akazi ko gusemura amagambo yivana mu zindi ndimi iyashyira mu Kinyarwanda, nacyo kenshi gipfuye. Undi mwanya mu burezi ntabwo kirabona kigishwa ari kimwe, dore ko kuva mu mwaka 2015 ubwo inteko y'ururimi yahinduraga inyandikire y'Ikinyarwanda ikazana inyandikire mishya, abarimu benshi bigisha nubwo bagiye bahugurwa ku inyandikire mishya baracyafite muri bo imyandikire yo hambere. Abana mu ishuri bigishwa Ikinyarwanda gice cyane gifite amasaha make ashoboka, uretse n'iyo myandikire kuba mu ishuri gifite amasaha make ashoboka bituma kiyujya hasi, ugasanga umwana ishema rye no kuvuga Igifaransa no kuvuga Icyongereza no kuvuga izindi ndimi, ariko Ikinyarwanda nta gaciro gifite mu miryango, nuko nta gaciro gifite. Ababyeyi bakiganiriza abana gusa mu rwego rwo kubyoroheje, ariko usanga nabo bahatira kumenya indimi z'amahanga. Ni byiza yego, ariko nacyo ni gitakare. Abayobozi bo nta mbaraga bashyiraho mu kugikosora. Ikinyarwanda gifite umwanya muto cyane mu mikoreshezwe mu gihugu, mu nama no mu buzima rusange. Turacyabura urwego rusigasira Ikinyarwanda. Ndavuga ko hakenewe urwego sesengura kungahaza rurimi. Urwo rwego turamutse turufite rwarinda ibyo byose, ibyo nita ibyonyi by'ururimi. Kuba ingoma uko zihindutse ariko n'ururimi rurushaho kwangizwa n'urundi rurimi rwinjiriye, biterwa n'uko hari icyo cyuho cy'uko rudafite imbibi zirurinda. Hari uwavuga ati inteko y'umuco ntihari, ifite byinshi irimo bitafitanye isano n'ururimi ngaho mu bamisi ngaho mu bahanzi ngaho muri za filimi za sinema n'ibindi ariko harakenewe urwego rukurikirana umuco rukamenya guhanga amagambo rukamenya kwinjiza amagambo mu rurimi rukavana amadakwiye icyo gihe ururimi rwose rwaza n'igishinwa cyaza n'icyarabo cyaza cyakibona cyazasigara kirinzwe kandi kigarushaho gukungahara haramutse ari urwego rururinda rukurikirana rutemera kwiri jambo ryijugunya mu rurimi mu Kinyarwanda rugasesengura iryo dutiye tukamenya ngo niritirano riremejwe n'intiti n'inzobere zibisobanukiwe iyo tudatiye se tukaba dukeneye kuriterura uko riri nabyo bikemezwa radio imyaka ibayeho ryarafashwe gutyo nubwo barundi baturushije kubyitisamirizi ibyo twita imodokari bivuga kuri motokari wo byita umuduga ibyo twita ministri n'umushyiranganje byo kwita ejo bundi tugize sena tuyigiza imbere yabo tumaze kugira imbere yabo tuti ni sena ni umusenateri bo bayigiza nyuma bati ni umukenguza amateka simpamya ko ari uko batekereza cyane kuturenza ahubwo no kwabiho mwanya natwe bihawe umwanya bigagira urwego rubishinzwe
Umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bwana Nsanzabaganwa Modeste avuga ko bakangurira ibyiciro binyuranye by'abanyarwanda gukoresha ururimi ruboneye ibijyanye no gukungahaza ururimi rw'ikinyarwanda binyuze mu gucura cyangwa guhanga amagambo mashya y'ikinyarwanda cy'umwimerere kimwe no gutira amagambo mu zindi ndimi n'intambwe inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko itihutiye gutera kubera izi mpamvu Nsanzabaganwa agarukaho
muri rusange burya ururimi rubangamirwa n'ibintu byinshi birimo n'iterambere ubwaryo kuko iterambere rigenda rihaha n'ibintu abantu bahaha aba mu Rwanda cyangwa handi ugasanga iterambere ryana n'indimi zaho rivuye indimi z'amahanga kenshi bigasanga nk'amagambo arisobanura atarashakwa ugasanga rero habayeho gutira vuba navuga afata ijambo ryo hanze ukabikubita mu Kinyarwanda cyangwa se ugasanga ururimi rubaye nk'uruvangiwe cyane ibindi ni bisanzwe ni by'imideri aba urubyiruko cyane rukurikira urukira abahanzi akakibona muri uriya muhanzi kandi muhanzi avuga ururimi rutanoze kugira ngo yisanishe n'abantu bose ugasanga rero ahubwo urubyiruko niwe rukurikiye rugakeka ko ariyo mvugo inoze
aha kuri iki noneho mu guhangana n'ibyo ngibyo
igikorwa ubundi tunakora ni ubukangurambaga kuri abo ibyo byiciro by'abantu kuko ntibabwira buri muntu wese muri iyo ni 12 ngo zabishobora ariko hari imiyoboro abantu bose bakurikira radio televiziyo noneho tukashijeho ubutumwa tugira tuti dore urugero ntibavuga batya bavuga bari gutegura rero ntibandika batya bandika bari mbese ibintu bimeze nk'amasomo yoroheje ariko akangurira abantu kwitabira kunoza ururimi rwabo
muri ntibavuga bavuga no gukosora asanzwe ariho ariko nta magambo mashya agaragaramo yaturutse mu gucura amagambo cyangwa se mu gutira amagambo yinjizwa mu Kinyarwanda ibyo bizakorwa ryari bigeze hehe
iyo ni intera ariko hariya ikigamijwe kuri televiziyo na radio muri rusange ni gukangurira abantu kubereka uko imvugo inozwa n'imyandikire inozwa none ugize uti ese kururimi rukungahazwa n'amagambo icyo cyo mugikoraho twarabye tuti aho tira amagambo hanze reka tubaze twishakimo amagambo hari amagambo akoreshwa mu myuga adakunze kumenywa n'abantu benshi ayo magambo yatugira akamaro ko n'amanyarwanda n'amagambo y'amanyarwanda noneho tugira inyigo nziza cyane turayegeranya tugira ikigega cy'amagambo 1872 si mashya kuvuga ngo navutse uwo munsi nayakoreshwa mu mvugo zihariwe n'abanyamyuga atamenyerewe mu rurimi rusange ariko yakoreshwa none mu rurimi rusange akaziba cyacyuho aho gutira ururimi z'amahanga mbese ni bwo kwitira aho gutira hanze nko kugira ngo yegeranye ni ukuyegeranya mu ngeri tukagira tuti ubuhinzi n'ubworozi tukavoma bo tugategura igitabo ubuhinzi n'ubworozi ibinyabuzima umuntu amagambo ari ku muntu n'ibimera umuntu akoresha buri munsi icyo ndanagikwereka cyararangiye ubu turi ku buhinzi n'ubworozi niturangiza turafata mu butegetsi cy'amagambo twatiye cyane ndayane twabona yasimbura ni turangiza mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga ryuzuye amagambo menshi menshi cyane ava hanze ese nta cyakorwa mu kigega cyacu buriya ntabwo twavamo mu tukagira amagambo niyo yaba 10,000 cyangwa 15 ariko byunganira yanasanga ikumira gutira byato na
hari ingero mu miryango usanga mu rurimi rw'ikinyarwanda rutavugwa no mu rugo abana bakigishwa mu mashuri aho batavuga ikinyarwanda guhera mu mashuri y'inshuke ntimubona ko ikinyarwanda nubundi kizakomeza kugira ibyo bibazo mu gihe mu miryango icyo kibazo kitavuyemo mu mashuri ngo kivemo n'ahandi kibangamira cyane bikemuka
burya hari ibintu ubuzi ko bizagira ingaruka zimwe na zimwe ariko ukabyemera kuko uburemere bwabyo bugufitiye inyungu nyinshi cyane tuvuge nko gukoresha indimi nyinshi niba dushaka kwagura amarembo niba dushaka n'iryo koranabuhanga niba dushaka guhahirana n'abandi niba dushaka gutera imbere ni ngombwa ngo dukoreshe indimi zirenze urwacu bwite kuko urwacu ntirwumvikana nyuma y'imipaka hari indimi zarenze imipaka tugomba gukoresha urumva rero nta kuntu tutakwiga igifaransa nta kuntu tutakwiga icyongereza nta kuntu twagiswaye kandi hari indimi ziduhuza n'abo duhahirana ndetse n'abo dushaka natukuha umuco wacu tubahe ariko twumvikana ibyo ni uguhitamo ariko kuguhitamo kujyana na none n'ingaruka ni ukuvuga ngo tugomba no guhangana n'ikibazo cyo kuvuga ngo zitabangamira ikinyarwanda ushishikariza abanyeshuri kwita ku Kinyarwanda naho biga izindi ndimi
Amerika n'Uburayi Asia na Oseania nibiducumbikire ariko nitwibagirwe rimwe ko turi abana mu Rwanda
hari abasanga imyumvire y'abantu bize nuko bafata umuntu uvuga Ikinyarwanda neza itera bakivuga neza kugira ipfunwe Bwana Rukizangabo Shami Aloys ayobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi.
Reka mpere mu muryango. Mu muryango higeze kubaho ndetse biracyana ariho ko umuntu uvuga ikinyarwanda bimutera ipfunwe. Cyane cyane umuntu abibonera nk'abantu ababyeyi iyo ahuye n'umwana we cyangwa se hari abantu baje gusura umuryango. Iyo bahuye n'abana mu buryo bwo kubasuhuza cyangwa se mu buryo bwo kubavugisha busanzwe kwa kundi umuntu akinisha abana, batangira kumuvugisha mu zindi ndimi. Sindumva umuntu ukinisha umwana musanze mu muryango cyangwa se niyo yaba ababyeyi be batangira kubavugisha mu cyongereza, igifaransa, mu zindi ndimi kugira ngo hari gyerekane ko abantu ari abasirimu. Nicyo cyabyishe mbere na mbere, hanyuma byagera mu ndimi z'ubutegetsi ugasanga nanone umuntu uvuga ikinyarwanda nta wabimubujije, nta wamubwiye ngo nakivuga ngo wenda biragenda bitya, ariko ugasanga arabyibwirije sinzi iyo icyo gihu cyaturutse akabyibwiriza akavuga igifaransa n'icyongereza naho yaba atabivuga neza. Bisa nkaho umuntu uvuga igifaransa uvuga izindi ndimi ari umuntu usobanutse, kandi uwo muco uhera kera nge mbona ari ubukoroni bukitugendamo, kuko uhereye kera umuntu wavugaga izindi ndimi igiswahili n'igifaransa nibyo byari biriho mu bukoroni, bavugaga ko aremvuriwe ari byo byo kuvuga ko umuntu aremvuriwe ateye imbere. Igihe rero umuntu yabaga atabizi atazi izo ndimi bamwitaga umuntu uraho ngaho mukafiri, umuntu udasobanutse. Ibyo rero byararanze bigera n'ubungubu haba mu ndimi z'ubuyobozi zikoreshwa mu buyobozi, ujya kumva umuntu abyihangishijeho nta ubimutumye ari mu bantu batavuga izindi ndimi bavuga ikinyarwanda cyonyine n'ababyarwa b'urwo rurimi ariko kumva avuze icyongereza cyangwa se avuze igifaransa cyangwa se avuze izindi ndimi cyangwa se arabicangacanze. Usanga rero haba mu mashuri, haba mu buzima bwacu rusange, haba mu butegetsi, usanga ikinyarwanda n'ukuri ari ururimi, nubwo tuvuga ngo ruravugwa n'abantu 40,000,000 numva ari kubushakashatsi bavuga ko ariko bumeze, ariko usanga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda muri ubwo buryo butatumaze kukubwira ari ururimi rugenda rukendera rurembera. Sinakubwira ijanisha, ariko ururimi rw'ikinyarwanda uwakubwira ko ruri mu makuba ntiyaba kubeshya.
Namwariza mwese muramenye, nimukomeze kugenda birakomeye, muhagararetse mbanze shaka kandi gikanye, mwikore tugashake karaboneka.
Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu, biga amasomo yose mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyi minisiteri yavugaga ko kwigisha abana mu Kinyarwanda bakiri bato bizabafasha gufata vuba no gukunda ibyo biga kandi bigafasha n'ababyeyi kujya babasha gusobanurira abana biruseho ibyo baba bize kuko ababyeyi benshi bataba bazi neza icyongereza abana bigagamo mbere ya 2011 nubwo iyi gahunda imaze imyaka isaga 7 iriho ariko hari amwe mu mashuri yigenga abana batigira biga mu Kinyarwanda kuva mu mashuri y'inshuke kugeza basoje amashuri abanza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO ryo rivuga ko ururimi ruba rujya mu kaga igihe abato batakirwiga. Rukizangabo Shami Aloyse ukuriye abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi na wasanga hari icyo bene aba bana bahomba.
Ndahera ku ihame ry'abahanga bigeze kuvuga, baravuga ngo burya iyo umuntu yiga mu rurimi rwe icyo gihe ibyo yiga arushaho kubyumva neza, ndetse n'iyo umuntu yiga indi mahereye ku rurimi rwe izindi ndimi nazo aziga neza. Si ibyo by'indimi kandi wajya no mu bundi bumenyi rusange, iyo umuntu yiga mu rurimi rwe kuko ari ururimi yonka mwibere rya nyina, urwo rurimi ubwo bumenyi abufata neza. Ibyerekeranye rero n'itegeko nshinga, ibyo bintu twarabivuze kenshi mu itangazamakuru, turabivuga kenshi tukavuga tuti Ikinyarwanda ko ari ururimi rwemewe n'ubutegetsi, kubera iki hatangwa ibizamini by'akazi? Twibukiranye ko kumenya ururimi si ubuhanga, ahubwo ururimi ni umuyoboro ucishwamo ubumenyi n'ubuhanga bw'umuntu. Ariko noneho twarabicuritse, bisa nkaho kumenya ururimi abantu babyitiranije ko ari bwo buhanga cyangwa se ari bwo bumenyi, kandi ari umuyoboro umuntu acishamo bwa bumenyi afite. Bivuga ngo umuntu uzi neza Ikinyarwanda ashobora gukora ikizamini agatsindwa adatsinzwe nuko adafite ubumenyi, ahubwo atsinzwe no kumenya ururimi rw'amahanga. Ni gute natsindwa nuko ntazi ururimi rw'amahanga? Icyo ni ikibazo. Ikindi, niba ururimi rw'Ikinyarwanda byemewe ko rukoreshwa mu ndimi z'ubutegetsi, ni gute hatajyaho uburyo bwo gukora ibizamini by'akazi mu Kinyarwanda? Hanyuma rero ururimi rw'Ikinyarwanda kuko turi Abanyarwanda rukaba ari ururimi twonse mwibere, bakunze kuvuga ko ari ururimi rwa bamana ba data, rwagakwiye gushyirwaho umwihariko. Nkwibutse ko ejo bundi haherutse kugaragazwa ubushakashatsi bwavugaga ko mu myaka 50 mu ndimi zishobora kuzimira ku isi n'Ikinyarwanda kirimo. Ibyo rero kuba ubwo bushakashatsi buriho nyirango bwagaragajwe na UNESCO vuba hangaha, kubwo bushakashatsi buriho ahubwo hakagombye kujyaho itegeko rirengera Ikinyarwanda mu buryo bukomeye cyane, ku buryo Ikinyarwanda cyaba ntakorwaho ari ururimi ntayegayezwa. Ariko ntidukomeze kwishuka ngo ururimi rw'Ikinyarwanda, numvise ubushakashatsi buvuga ngo abantu 40 million ngo nibo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Urwo rurimi rw'Ikinyarwanda baruvuga bate? Barukoresha bate? Nibyo umuntu yagagombye kumenya. Ese niba ubwo bushakashatsi bwarakozwe butyo ko ari 40 million, hanyuma UNESCO ikavuga ko imyaka 50 izarangira ururimi rw'Ikinyarwanda rwaramaze gucika, kandi natwe tukaba tubonamo ibimenyetso byerekana abafite ukuri nabaye, icyo ni cyo umuntu yakwibaza. Ariko njye nk'umunyarwanda, nk'umuntu witaye ku Kinyarwanda, nk'umuntu ukireba neza, icyo Kinyarwanda bavuga ko kivugwa kirakocamye. Reka nguhe urugero. Ejo bundi mu itangwa ry'impamyabumenyi Butare, ryabereye muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, hari umukecuru umwe twahuye avuga ati nagiye mu itangwa ry'impamyabumenyi y'umwana wanjye ariko mvuyeyo nta kintu numvise. Ni ukuvuga ngo imbwirwaruhame zose zavuzwe mu Cyongereza. Mu Rwanda dufite ikibazo aho usanga abantu bicaye mu cyumba yaba amahugurwa yaba inama harimo umuntu umwe cyangwa babiri batumva Ikinyarwanda, bigahera aho ngaho abantu bakavuga Icyongereza cyangwa se Igifaransa gusa kubera uwo muntu umwe. Bamushakiye umuntu umusemurira, ariko abantu bakumva ururimi rwabo bakarwidagaduramo bakarwumva bakarunezererwa ko ntacyo
bishaka. Ukavugwa na bose, ubu n'uruvange, uruswahili n'urufaransa, ntawukimenya kwivuga.
Uretse imbwirwaruhame za benshi mu bayobozi zitabura amagambo y'amahanga, niyo baba bari mu nama z'abaturage biganjemo abatazumva n'impine z'amazina y'ibigo na za minisiteri, hafi ya byose biri mu ndimi z'amahanga. Amakuru menshi niba atari yose ashyirwa ku mbuga za interineti z'ibigo na za minisiteri aba ari mu rundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Ntwari John Williams umaze igihe akora ubushakashatsi ku rurimi n'umuco by'Abanyarwanda asanga byari bikwiye guhinduka
mu bikoreshereze y'ubutegetsi, ahubwo gikoreshwa hacya cyane. Inyandiko bahererekanya babazanya bahana amakuru zandika mu Cyongereza hafi ya zose. Amatangazo usanga ari nasohoka mu Cyongereza gusa atari no mu Kinyarwanda. mu kinyarwanda abantu bakaba ari bo bishakishiriza gusemura. Inama y'abaminisitiri twubaha iyiteranye igashyira abantu mu myanya, usanga izina ry'umurimo yahawe riri mu Cyongereza. Ukibaza niba mu gihugu kizima cyose, mu gihugu cyose cyakabaye, haba habuze umusemuzi wasemura iyo nyito y'umurimo yabonye cyangwa se inyito y'icyakora. Ugasanga umushinga waje ukuba uhawe mu mahanga, habuze ubushya mu kinyarwanda. None abanyarwanda babwirwa ntibamenye bati umushinga uvuze iki, utuzaniye iki. Ibyo nibigaragaza ko ikinyarwanda cyaba agaciro gake ku mikoreshereze y'ubutegetsi, mu iherekanyamakuru, mu byo bavugana, mu byo bakora, n'inama bayobora. Ikinyarwanda kiza nk'ururimi nyonganizi, ntabwo ari urw'ibanze. Ni ikibazo agaciro gake gihabwa, ni ikibazo. Ariko mu buyobozi, umuntu wese uzahura n'abaturage yagombye no kuzamo akantu gatoya ko kubazwa mu kinyarwanda, kuko abazahura nabo bakeneye kumva ubutumwa yabateganyirije, ubutumwa bagenewe, kandi bakabona muri mu bumva bisanzuyemo arirwo ikinyarwanda. Ntabwo ruvugwa na benshi cyane mu kino gihugu. Izindi ndimi ubushakashatsi bugaragaza ko zigenda zivugwa n'umubare muto cyane.
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco HALK ivuga ko ikinyarwanda gikwiye guhabwa umwanya w'ibanze, ariko haboneka inzitizi zitandukanye. Modeste Nsanzabaga n'uyobora ishami ry'ikinyarwanda muri HALK ati:
burya yategeko ribura irenga yora, twe turavuga tuti imbwirwaruhamwe zose ziri mu kinyarwanda tabanze, kandi ariko hayagiye wasanga icyo gitekerezo kiri bubangamira. Tuvuge ukoresheje inama, urashaka gutumiramo kandi ushaka kubwira ubutumwa abanyamahanga, uraza gusanga nukoresha ikinyarwanda bwa butumwa bwawe ntabwo buri butambwe nk'uko ubyifuza, kandi ugasanga abo bantu bose bahuriye hari ururimi bahuriyeho, akenshi usanga ari Icyongereza. Icyo gihe ntajya kubuye gukoresha Icyongereza, kuko kigamijwe ni ugutanga ubutumwa kugira ngo bagumve bugire akamaro, wenda bugire n'igihugu akamaro. Hari igihe uzasanga mu mbwirwaruhame, mu nama, abantu bakoresha Icyongereza cyangwa se urundi rurimi ku mpamvu ngizo, ariko mu by'ukuri igihe bitabangamiye itumanaho rya ryose cyangwa ubwumvane mu bantu, tugira tuti mukoreshe ikinyarwanda, cyangwa se igihe bishobotse hakorwe ubusemuzi ukoresha ikinyarwanda basemure mu Cyongereza. Ni ibintu twifuza, ariko ntiturabigeraho kubera ko abasemuzi baracyari bakeya, abantu bazi indimi zose neza baracyari bake, ariko urumva niyo ntego, nibyo dushaka iyo tuganisha.
Ntimubona ko nanone hariho n'icyuho se nk'ibireba ubuzima bw'abaturage bwite bw'Abanyarwanda, aho buriya bushakashatsi bukorwa ku mibereho y'ingo mu Rwanda, ariko bukandikwa mu Cyongereza bugatangazwa mu Cyongereza, ku buryo n'Abanyarwanda ubwabo batanamenya neza ibyavuye muri ubwo bushakashatsi, kandi aribo bigenewe. Ntimubona ko hari icyuho?
Ntacyuho kirimo. Niyo nkoze ubushakashatsi ku Banyarwanda, imibereho y'Abanyarwanda, ku buzima bwabo se, ku myororokere, ku buhinzi, hari igihe mba ngamije kugeza ku Banyarwanda, ariko kandi baranabizi ko bibamo, ariko ngamije no gushyiraho uburyo bwo kuganira n'abanyamahanga ku Rwanda. Iyo nyigo ni nyinshi mu Kinyarwanda bizagorana, ariko ishyize mu rurimi bumva tuzabiganiraho, niba ari icyo bashaka gufasha cyangwa se icyo bashaka kumva bacyumve, bitambujije ko nanone nzagaruka ngasobanura abanyarwanda mu kinyarwanda bumva. Icyagaragaye ni ingorane dufite ni uko abandi baturushije icyo kintu. Abafaransa bose bavuga igifaransa, abongereza bose, abanyamerika bose, abataliyani bavuga igitaliyani, abadage bavuga ikidage. Twebwe turacyari inyuma cyane, turacyigisha mu kinyarwanda kugera mu wa gatatu amashuri abanza, turacyari inyuma n'icyo kintu turimo guhata ikinyarwanda kikazamuka. Icyatuma ari ikinyarwanda kitazimira, hari ubushake bwa leta bwo kugisigasira. Binavuga ko n'iki kigo cyashyiriweho iki gusigasira ikinyarwanda, hari amabwiriza agiye gusohoka vuba agena ashishikariza ashimangira ibindi dusanzwe dukora. Ibyo dusanzwe dukora ni ubukangurambaga busanzwe, kuko nibwo bubasha dufite. Turaravuga ndetse ngo iyo ukoresheje ebyiri cyangwa eshatu banze ikinyarwanda, izindi zikurikira.
Iyo wicotse mu muhanda ijosi urarimigarika, wabona uruhu rwe rugera buzwa umusanga, muharuro rwuzi umweyo n'igicukiro naho mu ntazi z'urugo
yakibikururumba.
Ese kutazi ikizango ntumenye n'iby'iwanyu, mwana wa mama uzagarukira hehe?
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko hakiri ikibazo cy'abandika ku kinyarwanda mu kinyarwanda bakiri yanga, bikaba inkomyi no kubashaka gusoma no gucengera ikinyarwanda. Turagana ku musozo w'iki kiganiro kigifite byinshi byo kuganirwaho, tuzabagezaho mu kindi gice cy'iki kiganiro. Muzumva icyo bamwe mu banditsi n'abashakashatsi bagaragaza nk'umuti mu kuzanza mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Muzumva kandi cy'inteko izirikana yashyiriweho gusigasira ururimi, umuco n'amateka by'u Rwanda ivuga. UNESCO ivuga ko 43% by'indimi zivuga ku isi ziri mu marembera kandi zishobora kuzimira mbere y'uko iki kinyejana kirangira. UNESCO ariko ivuga ko iyo ururimi rwagizwe ubw'igihugu ruba rufite amahirwe yo kutazazimira ngo ruzime. Ibiha amahirwe ururimi rw'Ikinyarwanda yo gukomeza kubaho. niko Claude Ganza munyamagana
turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana namwe kandi abatwumvise uyu munsi nongiye kubashimira kwa mwitabiriye ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika birashoboka ko aho mutuye abanyamakuru bacu batahagera igihe cyose mubishoboye mwajya mutwandikira kuri adresse yacu mukatugezaho ibibazo birahwe wanyu ni radio yacu @gmail.com nsubiremo radio yacu @gmail.com nongere mbashimire hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ku Ijwi rya Amerika mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Ngaramutse neza dususuruke ibiganiro byo